Blog Talk Radio.
Bavandimwe kandi inshuti zacu turi kumwe kuri radio yanyu Radio Iteme mu kiganiro inkuru nziza, nongeye kubaha ikaze kandi nsaba Imana mu izina rya Yesu ngo ikomeze kubagomororera imigomero y'imigisha yayo. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Ndwaniye Simeoni. Mu byumweru bibiri bishize ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani, twari kumwe n'abakozi b'Imana Madamu Leah Karegeya ndetse afatanije na Pasteri Jean-Claude Habimana. Batugejejeho ikiganiro cyiza, mwaracyumvise. Batweretse mu buryo bwimbitse Yesu Kristo uwo ari we. Kandi mu cyumweru gishize ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi kwa cyenda, twari kumwe numu vandimwe Hamis Kayumba userukira itorero rya Kiislamu kandi Imana imuhumugisha. Uyu munsi turongera kuganira mu buryo bwimbitse duhereye aho twagarukiye, aho twahagarariye ibya Adamu wa mbere ndetse na Adamu wa kabiri cyangwa wa nyuma. Ni ukuvuga Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri, hari aho mu ijambo ry'Imana ndetse bamwita Adamu wa nyuma mu buryo bwimbitse, bize gusozwa n'imirimo nk'uko isobanurwa n'igitabo cya Yakobo, uko Yakobo yayivuze nuko abantu benshi babivuga, ndetse tunayigereranya n'imirimo uko Pawulo nawe yayivuze ayigereranya no kwizera. Ubwo rero muri studio ndi kumwe n'umuvandimwe Rea Karegeya, ndagira ngo muhe uyu mwanya kugira ngo adusabire imigisha mu gihe tubumbura iri jambo ry'Imana kugira ngo Imana iyobore.
Haleluya.
Amen.
Bavandimwe nanjye ndabashuje kurikira ikiganiro dusaba Imana kugira ngo ikomeze kubahugura no kubegereza Imana no kumenya ubuhanga n'imbabazi z'Imana n'urukundo yadukunze.
Amen.
Mbonereho n'akanya ko kuremesha inshuti zacu n'abavandimwe baherutse gupfusha ababyeyi babo, abo ari bo Garikari Gasana, Uriya Munatabita ndetse na Gerard Gahima, nabo babuze umubyeyi babo uyu munsi. Nk'abantu nyine tubaremesha tukabwira abantu ngo mwihangane, ariko ntawarusha kwihanganisha no komora umutima nk'Imana. Abangira ngo rero aka kanya nkeneye tubabwire ko tubasengera muri aya masengesho tugiye kugira mu ijambo ry'Imana turi buvuge, ndibaza ko biza kongera kubafasha kugira ngo ibomore imitima. Gupfusha umubyeyi ntabwo biba byoroshye, ndetse bibemo no gushima Imana kuko ibonye iherekeje umubyeyi wawe, yaragize umugisha wo kubona abuzukuru n'abuzukuruza. Ni ibintu byo guha Imana ishimwe cyane, kuko muri iki gihe tugendera ibibera mu gihugu cyacu, usanga abantu basiga abana babo bakiri bato cyane, ntibazamenye n'uko bigeze ababyeyi. Ni ugushima Imana rero kuri abo, nagira ngo nyine ako kari gaciyemo kugira ngo mbaremeshe mbabwire n'amagambo make y'Imana avuga yuko itwomora, kuko muri Yeremiya 17 umurongo wa 9 haravuga ngo nige Uhoraho ugenzura imitima, nige ucengera ibitekerezo, bityo umuntu muhembera imigenzereze ye, muhemba nkurikije imirimo ye. Imana ibahana umugisha. Muri Lamentation cyangwa Amaganya ya Yeremiya haravuga ngo urukundo rwihoraho ntirushira, impuhwe ze zihoraho iteka, urukundo rwe n'impuhwe ze ntibihinduka. Ibyo rero ni ibintu bikwiye kubizeza nk'abantu nyine bari mu gahinda muri iyi minsi, mukamenya ko urukundo rw'Imana rudahinduka kandi ko imbabazi ze zihoraho. Mu Cyongereza baravuga ngo masiza new every morning, zihora n'ishya buri gitondo. Imana rero ibankomereze. Ahandi naho muri Mateyo 11:28 kugera kuri 29 haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ubu ni Yesu bivuga ngo nimusange mbaruhure, mbikoreze imitwaro yanjye nanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwa neza nkaba niyoroshya, bityo muzagira ituze mu mutima yanyu. Ubwo rero nyine urabyumva, Yesu ni uvuga ati munyegere urushye n'uremerewe. Turabibona yuko muri mu bihe biremereye, igihe cy'umwijima. Dawidi niwe yavuze ngo nubwo nagendera mu gicucu cy'urupfu ngo sinzatinya kuko inkoni yawe ihori iruhande rwanjye turabasengera rero kugira ngo Imana ibahumurize no kuri mumenye ko iri hafi yanyu niyo ishobora kubahindurira niyo ishobora kubakomeza niyo ndetse irema imitima yashengutse kandi tutabizi ko ariko bimeze nkaba rero nyine ntatsinze ngira ngo nsengere umukozi w'Imana Imana ifite amasezerano menshi meza tutarangiza byose kuyasoma ariko kugira ngo nsengere umukozi w'Imana kugira ngo atugezeho ijambo kandi ndizafata ijambo bongere kuduhugura no kudukomeza muri yo gukomeza kwizera tudashidikanya ko uri mu Mana nta kimunanira nubwo duca mu bikomeye ariko tuzi ko Imana ibizi kandi idufitiye gahunda nziza imbere rero dusenga Imana Mana yera Mana ituzi neza iturondora tuzi imbere yawe imbere y'intebe yawe muri aka kanya tuzuduha tuba gushimira umwanya mwiza waduhaye Imana kugira ngo tujye tugeza ubwoko bwawe ubwoko bwawe turasenga rero Mana abari butunze n'abaryumva kugira ngo Mana rizabateshe kandi ribanyote kumenya uwo uri we kuko uri Imana ishobora byose uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana itanga ihumure rikaba ryo ritanga umugisha ukaza ari umugisha udafite inkurikizi niko ijambo ryawe ritubwira turakwinginze rero muri aka kanya ni ukuri ngizi ubane natwe muri iki kiganiro cyiza ijambo ryawe ribe iriduhumuriza ridukomeza kuko n'ubundi ijambo ryawe riratubwira ngo ni inkota ityaye impande zombi kandi Imana ngo iyo rimanutse ntabwo risiga hatameze imbuto turakwinginze rero Imana ngo uze ubane natwe insengeye ndwaniye ngo ni ukuri akubere mikoro abari we wivugira kugira ngo ibyo bivuga byose bibe biturutse kuwe Mana ubutumwa bwawe buze buhambure ababoshye buhambure abanyarwanda urabizi ko baboshye hirya no hino bubamare ubwoba Mana ntabwo tugomba kugira ubwoba ko turi abana bawe Mana kandi ukifuza wese Mana afumve turasenze ngo imirindi yawe igaragara aha hantu ubuntu bwawe bumanuke ubuntu bwawe n'imbaraga zawe zigaragara urakoze Imana senga kwacu uturinde ubwoba Mana ku bwoba nibwo bwabasa Abanyarwanda kandi ijambo ryawe tubwira ngo no tugive us spirit of fear but we give us love and a sound mind.
Amen.
So I pray that let your sound mind be felt here in this place in Jesus' name. I pray that you continue to guide us in the shape of the way. Uko twagiteze ikiganiro Mana turakwinginze ngo tuzakure umurimo ihindure imitima y'Abanyarwanda for it is only your word that can transform. So turakwinginze Mana ngo ijambo rivuge ribe transformation ya benshi cyane cyane abakidawutsinga ubuntu bwawe abakidawutsinga Imana bagende ko hari Imana idatungurwa hari n'aba babuze umuntu aguba babatunguye Imana nta kiyitungura nta n'ikinanira buri Imana y'imbaraga n'abiriya byo mu gihugu cyacu tubona ngo birakomeye n'abariya bishyira hejuru Imana tuzi ko Imana ku ijambo ryawe iratubwira ngo n'imitima y'abakomeye uva mu kiganza cyanjye bihindura uko ushaka turakwinginze rero Mana ngo ubane natwe ukomeze utubere light like your word says you are the light of the world you are the salt in this turakwinginze ngo byose bigenda nk'uko ushaka bibe mu bushake bwawe let your will be done in every way I praise you turakwinginze rero byose tubisenze mu kwizera ubwa Yesu Kristo umwami wacu
amen.
Haleluya.
Murakoze cyane Madamu Leya kubwira isengesho ryiza cyane kandi wakoze kwihanganisha abavandimwe nanjye ndagira ngo nunge muryawe mu buryo bw'umwihariko nihanganisha umuryango wa Gerari na Anne Gahima bibaguyeho ndibwira muri uyu mugoroba cyangwa muri uyu munsi mukomere Imana ikomeze kubaba hafi kandi ikomeze kubaha kwihangana kandi nkomeje nanjye kwihanganisha umuryango wa Garikani n'umuryango wa Mugenzi kugira ngo nabo ikomeze kuba hafi icyigisho cy'abada mu babiri ni kimwe mu bidakunze kwigishwa abantu benshi bakunda kunegirije nyamara ni icyigisho cy'ingenzi cyane ku birebana n'agakiza kacu kuko iherezo ry'umuntu wese yaba yarabayeho kuva isi kiremwa cyangwa se kuva umuntu akiremwa ariho ubu cyangwa se azabaho iherezo rye rishingiye kuri aba ba Adamu babiri Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri muzi ko Adamu wa mbere ari we Imana yaremye bwa mbere Adamu wa kabiri cyangwa se Adamu wa nyuma akaba Yesu Kristo none reka dukomereze aho twari tugeze twagize icyo tubivugaho gitoya uyu munsi ndagira ngo tubisesengure noneho turebe uko Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri bafexe cyangwa se bakoze ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu cyane cyane ku byerekeye agakiza kacu muzi ko Imana yaremye abantu bose ababayeho n'abariho n'abazabaho ibarema mu muntu umwe ibyo twarabivuze ni nko gusubiramo ari we Adamu nkuko Luka yabyanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 yaranditse ati kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse igabaniriza abantu ingabano zaho batuye icya kabiri Satani yononye abantu bose abononera mu muntu umwe ari wa Adamu icya mbere kwari uko Imana yaremye abantu bose ababayeho n'abariho n'abazabaho ikabarema mu muntu umwe ari we Adamu wa mbere icya kabiri kikaba ko Satani yaje konona abo bantu bose abononera mu muntu umwe ari wa Adamu wa mbere ndetse Pawulo hari ukuntu yabivuze mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 aravuga ati kuko bimeze bityo nkuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe ari wa Adamu wa mbere urupfu rukazanwa n'ibyaha niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha icya gatatu Imana yacunguye abo bisi yose bari bamaze gukora ibyaha mu muntu umwe ari we Kristo ingingo za mbere zivuga ko twazimiye twacupiye twacumuye muri Adamu wa mbere ingingo ya gatatu ikavuga ko Imana yacunguye abisi bose abo bose bari bazimiye mu muntu umwe nanone ari we Adamu wa kabiri cyangwa Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo Abayefeso igice cya kabiri umurongo wa 5 n'uwa 6 Pawulo yarabisobanuye abisobanura agira ati Abayefeso igice cya kabiri umurongo wa 5 n'uwa 6 ati kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye ubwo twari dushize tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu Imana yaducunguye muri uyu muntu umwe ari wa Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo kuko yadushyize muri we ibyo twari twabibonye twarabiganiriye ariko kandi turongera tubishimangire kugira ngo tubyumve neza kuko iyi ni inkuru nziza dukwiriye kumva twese kandi tukayisobanukirwa uburyo twacunguwe Bibiliya ivuga yeruye aya mahame abiri ihame rya mbere nuko muri Adamu abantu bose barapfa. Ihame rya kabiri, muri Kristo abantu bose bagirwa bazima. Aya ni amahame abiri tugomba kuzirikana tukayafata, yuko muri Adamu wa mbere abantu twese turapfa, muri Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo abantu bose, abantu twese tugirwa bazima. Nuko rero kugira ngo dusobanukirwe neza n'agakiza kacu muri Kristo, tugomba kubanza gusobanukirwa na situasiyo yacu turi muri Adamu. Niyo mpamvu mu Baroma igice cya gatanu umurongo wa 12 kugeza 21, umurongo wa 12 tumaze kusoma, ndetse no mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 19 kugeza 23, n'umurongo wa 45 kugeza 49, ubushize twarahasomye, ntabwo nongera kuhasoma, hasobanura neza iki cyigisho cy'ingenzi cy'abada mu babiri. Reka noneho turebe uyu murongo wo mu Baroma igice cya gatanu umurongo wa 12, ndetse duhereye ku murongo wa 11 hatubwira ko twese abakristo dukwiriye kunezerwa kuko Kristo yatwujuje n'Imana Data wa twese. Agakomeza ku murongo wa 12 asobanura iki gikorwa uburyo cyagenze, abisobanura akoresheje Adamu, agereranya ibyamubayeho cyangwa ibyo yakoze abigereranya n'ibyo Kristo yakoze. Avuga ko twacunguwe muri Kristo nk'uko twazimiwe, nk'uko twazimiye muri Adamu. Ni ukuvuga ngo istwari y'aba bombi, Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri, cyangwa se Adamu na Kristo, istwari yabo yose yafekta ubuzima bwacu bw'iteka ryose, yafekta ubuzima bw'abatuye ku isi bose. Kugira ngo Pawulo asobanure uburyo Adamu ashushanywa na Kristo, arabanza kerekana ku murongo wa 12 uko twari tumeze tukiri muri Adamu wa mbere. Uyu murongo ni ingenzi cyane, uyu tumaze gusoma mu mwanya aho avuga ati kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe n'umuntu mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Uyu murongo urimo ingingo eshatu. Ingingo ya mbere, icyaha cyaje mu isi kikorewe n'umuntu umwe. Ingingo ya kabiri, iki cyaha cyaciriye Adamu w'iteka ryo gupfa. Ingingo ya gatatu, uru rupfu rwageze ku bantu bose, rwayogoje isi yose biteye ubwoba. Agatanga ndetse n'impamvu uru rupfu rwageze ku bantu bose, ati kubera ko bose bakoze ibyaha. Impamvu Paulo yatanze yazanye impaka za ngo turwane mu matorero y'abakristo yose cyangwa menshi cyane, impaka rwose zikomeye cyane. Ikibazo bibazaga ndetse n'ubu bamwe bakibaza cyari iki ngo icyo Paulo ashaka kuvuga ni iki? Ese nuko urupfu rugera ku bantu bose kubera ko buri wese yacumuye ku giti cye nk'uko Adamu byamugendekeye? Ni ukuvuga umuntu wese akaba azira igicumuro cye, umuntu wese akaba azira ibyaha akora buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi nk'uko Adamu nawe yazize ibye yakoze? Icyo ni kimwe bibaza. Icya kabiri bibaza, baribaza bati ese yenda ashaka kuvuga, icyo ashaka kuvuga ni uko urupfu rubageraho bose kuko bose bakoze ibyaha muri Adamu. Bavandimwe, igisubizo cy'iki kibazo ni ingenzi cyane kuko gifite implications zikomeye cyane ku byerekeye agakiza kacu, kuko umugambi ukomeye wa Pawulo mu gihe atuganirira ibya Adamu ari ukugira ngo asobanure uko agakiza kacu kabonetse. Rero iyo usomye context y'ibyo Paul avuga byerekeranye no gutsindishirizwa kuzanwa no kwizera mu nzandiko ze, usanga ko Paul ashaka kuvuga ko urupfu rwageze ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha muri Adamu. Ntabwo ari uko bakora ibyaha buri munsi ku giti cyabo, ahubwo bakoze icyaha muri Adamu, bakoze ibyaha muri Adamu. Birumvikana ko logique ya Paulo ari uko abantu bose bari muri Adamu, bari muri Adamu igihe yakoraga icyaha, bityo buri wese aba affected. Paulo rero akavuga ko gucirwaho iteka ryo gupfa kwa Adamu automatiquement kwageze kubamukomotseho bose, ari ababayeho mbere yacu, ari abariho ubu ngubu, ari n'abazabaho kugeza ubwo Yesu azagaruka. Ntabwo twitwa abanyabyaha bitewe n'uko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha bitewe n'uko turi abanyabyaha. Ubushize iyi statement narayivuze ariko ndagira ngo nyisubiremo, twitwa abanyabyaha bitewe n'uko ntabwo twitwa abanyabyaha bitewe n'uko dukora ibyaha, ibi bya buri munsi twirirwa dukora, ahubwo dukora ibyaha bitewe n'uko turi abanyabyaha. Ni ukuvuga ko kuba umunyabyaha nibyo bibanza, gukora ibyaha bigakurikira. Dukora ibyaha bitewe n'uko turi abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo uruhinja rwavutse uyu munsi rwitwa urunyabyaha. Ni ukuvuga ngo uko rugenda rukura ruzakora ibyaha, kubera ko uku kuvuka rwitwa urunyabyaha ni bya bindi twabonye byitwa iniquité cyangwa iniquity, cyangwa se mu Kinyarwanda aho basobanuza gukiranirwa. Ni ukuvuga umuzi waryo twabonye ko ari ikirogorogo, ikintu gihetamye, ikintu kigoramye, ikintu gihengamye, akaba ariko twavutse tumeze, akaba ari ibyo twokojwe na Adamu mu gihe yamaraga gukora icyaha. Reka ngerageze kwerekana impamvu nkenye zerekana ko ari cyo Paulo yavugaga, ko atavugaga ibi byaha twirirwa dukora buri munsi, ahubwo yavugaga icyaha twakoze muri Adamu. Impamvu ya mbere, uruhinja rwavutse uyu munsi nta cyaha rwari rwakora, ariko narwo rurapfa kuko rwavutse rwitwa urunyabyaha, kuko narwo rwari muri Adamu igihe yacumuraga. Muribuka mu gitabo cy'Itangiriro ko twavuze, twabonye yuko Imana ihumeka umwuka mu mazuru ya Adamu, yamuhumekeyemo umwuka w'abantu bose, umwuka w'ubugingo. Twabonye ko mu Giheburayo iri jambo ubugingo rwanditswe mu bwinshi, bikaba bisobanura ubugingo bw'abantu benshi cyangwa se ubugingo bw'abantu bose, aribwo twese tugenda duhererekanya, bigatuma ubugingo bwanduye n'uruhinja ruvuka uyu munsi ruvuka ubugingo bwarwo bwanduye. Ingingo ya kabiri, inshinga yakoreshejwe na Pahulo avuga ko abantu bose bakoze ibyaha kuri uriya murongo wa 12 w'igice cya 5 cy'Abaroma, inshinga yaho yo gukora icyaha, sinned, to sin, cyangwa se verb. Iyi nshinga iri conjugué muri aorist tense cyangwa se muri passé. Ni ukuvuga ikintu cyakozwe muri passé, muri past, igihe runaka kigakorwa kikavaho kikarangira, ntabwo ari continuous. Ntabwo ari ibyaha dukora buri munsi ngo umuntu abe yabona ko ari continuous, ibintu dukora continually, ahubwo ni icyaha cyakozwe kirarangira. Ingingo ya gatatu ni iyi ngiyi iboneka mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza kuri 19. Ntabwo nirirwa mpasoma, twarahasomye inshuro eshanu zose uko imirongo ari 5 muri buri murongo cyangwa muri buri verse. Pawulo avuga ko icyaha cya Adamu, ntabwo avuga ko ari ibi byaha byacu bya buri munsi, kw'iki cyaha cya Adamu ari cyo cyazanye gucirwaho iteka ryo gupfa ku baturage bo mu isi bose. Niko abivuga muri iriya mirongo, wahasoma wese niko yabibona mu gice cya 5 cy'Abaroma, igice cya 15, umurongo wa 15 ahubwo kugeza kwa 19. Murumva rero ko umurongo wa 12 uvuga ko icyaha cy'Adamu aricyo cyazanye urupfu, aricyo cyazanye gucirwaho iteka. Ndetse umurongo wa 19 havuga ko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye ko abenshi cyangwa se bose baba abanyabyaha. Ingingo ya 4, ibyo Pawulo avuga nuko ibyo Adamu yakoze mu buryo negatifu, birumvikana yabikoze mu buryo negatifu kuko yatwokoje gupfa twese, ibyo ngibyo yakoze Pawulo abigereranya n'ibyo Yesu yakoze, ariko mu buryo positifu. Pawulo yabikoze mu buryo negatifu nako Adamu kuko yatwokoje gupfa, Yesu nawe ba bantu bose bakomotse muri Adamu, Adamu yokoje gupfa urupfu rw'iteka ryose, Yesu nawe ba bantu bose niko yabokoje ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu yitwa mu ijambo ry'Imana Adamu wa kabiri cyangwa se Adamu wa mbere. Ni ukuvuga ngo urusika Adamu yubatse rudutandukanya n'Imana, Yesu yararushenye maze atwunga nayo. Turamutse rero dushatse kwensista yuko umurongo wa 12 uvuga ko abantu bose bapfa kubera ko bakoze ibyaha cyangwa ko bakora ibyaha buri munsi, buri wese ku giti cye nk'uko Adamu yagikoze, ubwo twaba dushobora no kuvuga ko abantu babona cyangwa bazabona ubugingo cyangwa se batsindishirizwa kubera ko bakiranutse buri wese ku giti cye. Nicyo byaba bisobanura turamutse tuvuze ko abantu buri wese ya yokujwe gupfa n'ibyaha bye bya buri munsi, kandi sibyo. Ariko turamutse tubyizera gutyo, twaba dushaka kuganisha kwizera yuko abo bantu bose uko ibicumuro byabo bya buri munsi bibokoza gupfa, ari nako gutsindishirizwa kwabo bakubona mu buryo individuel cyangwa bise biturutse kuri buri wese, nkuko Kristo nawe yakiranutse. Kristo akaba yarakiranutse, none n'umuntu wese uvuye muri Adamu agakiranuka ku giti cye biturutse kuri we, ahubwo bidaturutse kuri Kristo. Niyo mpamvu byumvikana yuko urupfu rw'iteka ryose twarwokojwe na Adamu, abamukomotseho bose bararuhererekanyije. Ubugingo bw'iteka nabwo twabukomoye kuri Kristo, turabuhererekanya twese, kuko Kristo niwe wabutuzaniye, kugira ngo Yohani 3:16, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo rero ntibyaba bikiri gukiranuka kuzanwa no kwizera biramutse bigenze gutyo, ahubwo byaba bihindutse gukiranuka kuzanwa n'imirimo. Kandi ibi twarabiganiriye, tuvuga ko tutakirijwe n'imirimo yacu, tutazakizwa n'imirimo yacu, ahubwo twakirijwe no kwizera, twakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Reka noneho tugaruke kuri ya ngingo nababwiye yerekeranye n'imirimo uko isobanurwa na Yakobo, byatumye abantu benshi Yakobo bamwishyiramo, ndetse mu gihe cy'ubugorozi abagorozi bamwe na bamwe bagiye bavuga ngo Yakobo ngo ni intumwa y'inyantege nke, ngo ni intumwa idashobotse, bitewe n'uko abagorozi bari bitaye cyane ku nzandiko za Pawulo zerekanaga yuko twakijijwe ku buntu, ubuntu aribwo bwadukijije. Kubera ko bari barambiwe n'itorero ry'icyo gihe, itorero Katolika ryavugaga yuko abantu bakizwa n'imirimo yabo ubwabo, yuko bakizwa no kugura ibi n'ibi n'ibi, yuko bakizwa no gutanga amafaranga menshi cyane mu buryo ubu n'ubu bagurisha ibyiswe indulgencia cyangwa indulgences, babigurisha bakabona amafaranga menshi cyane, abapadiri bayavana mu baturage bigira bakire cyane, abaturage bagenda barushaho gukena. Ibi nibyo umupadiri Martin Luther yahereyeho adenonsa idini yarabereye umwe mu bakuru baryo, amanika kuri Vatican amakosa menshi cyane hafi ijana yakorwaga n'itorero, yakorwaga n'idini, bakora ibintu bidashobotse, babikorera abakristo, bagurisha ubuntu bw'Imana, bakomeza kurundanya amafaranga, bakenesha abantu, ariko bo bigira ba miliyoneri. Ibyo abagorozi bose baje ari acharne, bababajwe n'ibyo bintu cyane, ku buryo ntabwo ikintu cyitwa imirimo cyangwa se ngo kora iki n'iki ubone gukizwa, tanga amafaranga ya naya ubone gukizwa. Bari babirakariye cyane cyane ku buryo Yakobo bavuze ngo ni weak apostle kubera ibyo babonaga yavuze byerekeranye n'imirimo, kuko ntabwo bashakaga kumva ibyerekeranye n'agakiza ngo umuntu avuge agakiza kandi avuge n'imirimo, bashakaga ko humvikana ubuntu gusa. Nyamara kandi iyo dusomye, reka ndetse tuhasome kugira ngo turebe neza icyo bari bahereyeho bavuga ibingibi bya Yakobo banamugaya ngo yuko yavuze ibi by'imirimo. Mu gitabo cya Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 14 na 18 na 19 kugeza kuri 24, Yakobo yaravuze ati, ahubwo igice cya kabiri umurongo wa 14 ati, mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Umurongo wa 18, ahari umuntu yazavuga ati, wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Umurongo wa 19, wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Umurongo wa 20, wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa. Umurongo wa 21, mbese sokukuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? 22, ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Umurongo wa 23, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Umurongo wa 24, mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Bavandimwe, Yakobo yabayeho mu bihe bikomeye nk'ibyo natwe turimo muri iki gihe. Yabayeho mu bihe hari abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma bagendaga bigisha agakiza gaturuka ku mirimo. Bati Pawulo yabivuze neza cyane yuko twakijijwe n'ubuntu rwose, nta mpamvu yo gutekereza ko imirimo hari umwanya ifite mu gakiza kacu. Bati ugende wikorere icyo ushaka, ukore uko ugishaka, uko ucyumva, kuko ibyerekeranye n'amategeko, ibyerekeranye n'imirimo ntacyo bivuze. Wowe genda umenye gusa uko wizera ko Imana iriho kandi yuko yagukirije yuko izagukiza ahasigaye wikorera ibyo ushaka kuko twakirijwe n'ubuntu. Izo nyigisho mbabarire zagiye zinaboneka muri ibi bihe byacu. Abantu benshi bigisha doctrine zimeze gutyo ngo twakirijwe n'ubuntu, imirimo nta mwanya ifite. Ariko nicyo Yakobo yari yatinzeho avuga aya magambo yose yavuze, ariko mu by'ukuri usomye neza usanga ntaho yatandukanye na Pawulo. Nta na hamwe Pawulo yavuze yuko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. By the way, Bibiliya ivuga imirimo y'uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ivuga imirimo ya kamere. Imirimo y'uburyo bwa kabiri, imirimo itegetswe n'amategeko. Cyangwa se mu Cyongereza, works of the law. Imirimo ya kamere ni works of the flesh. Imirimo y'ubwoko bwa gatatu ni imirimo yo kwizera, cyangwa se works of faith. Urumva iyo mirimo yose iravugwa muri Bibiliya, ndetse ni nayo ivugwa mu byahishuwe igice cya gatatu. Imana ibwira itorero rya Laodikia iti ntukonje ntushyushye ahubwo urakazu yaze. Imwe muri iyo mirimo igwa mu kazu yaze, indi kagwa mu bukonje, indi kagwa mu bushyuhe. Imirimo ya kamere, works of the flesh, ni imirimo ikonje. Imirimo itegetswe n'amategeko, works of the law, ni akazu yaze. Imirimo yo kwizera, works of faith, ni imirimo nyine yo kwizera. Yakobo rero imirimo avuga ni imirimo ya nyuma, imirimo yo kwizera. Yakobo yarwanyaga abigisha b'ibinyoma ariko ntanyuranye na Paulo. Impamvu atanyuranye na Paulo, iyi mirimo na Pawulo yarayivuze kenshi. Icyitegererezo kimwe cy'aho Pawulo yayivuze ni mu Bagalati igice cya gatanu, umurongo wa 19 kugeza 23. Iyi mirongo yayivuze mu iyi mirimo, uretse ko avuga mu imirimo y'uburyo bubiri. Avuga mu imirimo ya kamere ariyo works of the flesh, akavuga n'imirimo yo kwizera ariyo works of faith, ariko akayita irindi zina iyi mirimo yo kwizera, avuga ko ari imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka niyo mirimo yo kwizera. Yabanjirije ku mirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo ku mirimo ya kamere ariyo works of the flesh. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda babanje Bibiliya ya kera mu myaka 40 ishize najyaga nyisoma, bari baranditse ngo kandi imirimo y'inyama igaragara n'iyi. Ariko mu Kinyarwanda gishya ntabwo bakivuga imirimo y'inyama, kuko the flesh ni inyama cyangwa ni umubiri. Bari barahinduye literally bavuga yuko the flesh ari inyama, bakavuga ngo imirimo y'inyama ni iyi. Ariko ubu ngubu bakoresha kamere ngo imirimo ya kamere ni iyi, ngo gusambana. Ndibuka ko mu gihe cya kera ubusobanuro ntabwo bavugaga gusambana, ahubwo bavugaga guheheta. Ariko ubusobanuro bw'ubu ni ugusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Noneho ku murongo wa 22 akavuga ati, ariko rero imirimo, bwa mbere yavuze imirimo ya kamere, none agiye kuvuga imirimo iri opposite y'iyo mirimo ya kamere, ariko ayita imbuto z'umwuka. Ati ariko rero imbuto z'umwuka ni izi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Murongo 23, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo. Ni ukuvuga ko hari n'izindi nyinshi cyane zigendeye ku mico myiza, ku kugira neza, zigendeye ku gukomeza amategeko. Ibyo byose bimeze bityo, nta mategeko abihanana. Iyi niyo mirimo yo kwizera Pawulo yayivuze yuko ari ngombwa mu mibereho y'umukristo. Nyamara kandi icyo Pawulo yigishije kuva atangira kugeza ku iherezo nuko nta muntu ukwiriye kumva ko iyi mirimo ariyo yadukijije, ari izaduhesha ubugingo, yuko twakijijwe kubera iyi mirimo. Ahubwo avuga yuko iyi mirimo ari imirimo izanwa no kwizera. Iteka ryose kwizera niko kubanza, noneho imirimo igakurikira. Ni ukuvuga ngo twakijijwe no kwizera, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Umuntu rero wamaze gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera azakora imirimo nyine yo kwizera ni ngombwa. Aramutse atayikoze byabinda agenda aratangwa afite kwizera, ni ukuvuga ngo ntako afite. Ibi rero nanone nibyo Yakobo arimo avuga, nibyo Yakobo avuga, ntabwo avuga ibitandukanye n'ibya Pawulo, ahubwo nawe yari yaktingaga ku bantu babayeho mu gihe cye, bavugaga yuko kwizera guhagije, imirimo nta kivuze. Akababwira ati mbese bavandimwe, ati wehoho ufite kwizera, jyehoho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Murabona ko Yakobo ntabwo kwizera yagusize inyuma, arabigendanisha, biragendana kwizera n'imirimo. Ariko ikibanza nahangaha Yakobo avuga ikibanza ni ukwizera gusa, agachallenginga abantu akababwira ati ngaho nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, ko kwizera k'umuntu iteka ryose kugaragazwa n'imirimo, kugira ngo kwizera kwawe kube kugaragara, kube guhari, nuko haba n'imirimo, nuko haba kugira neza. Ntabwo wambwira ngo uri umuntu ugambana ngo uvuge ngo ufite kwizera, ntibishoboka. Nicyo Yakobo ashaka kuvuga, ariko si ukuvuga ko avuga yuko agakiza kacu gashingiye ku kwizera habe na gato. Aho avuga hose iyi mirimo agenda yivuga hamwe no kwizera, ndetse agakomeza agachallenginga akavuga ati wizera, akabaza n'ikibazo ati wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni barabyizera bagahinda imishyitsi. Ati wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Urumva ko tuju n'ukwizera, kwizera ni ngombwa, ariko noneho kugomba kugendana n'imirimo myiza. Iyo mirimo myiza ntabwo ariyo yadukijije, nta nubwo ari izadukiza, ni ukwizera kwadukijije. Ariko iyi mirimo niyo yerekana ko ufite kwizera, niyo yerekana ko dufite kwizera. Nicyo Yakobo nawe ashaka kuvuga, ntabwo atandukanye na Pawulo na gato. Ahangaha ati mbese sokokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ahangaha niho handi nanone ha confusing abantu cyane. Ati ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, urumva ko n'ubundi kwizera niko kuje bwa mbere, kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana. Ntabwo Yakobo abihakana na gato, avuga yuko ari ibyahanuwe byasohoye icyo gihe, yuko Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Uko kwizera Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka, yashatse kwerekana ko byerekanywe cyangwa byigaragaje mu gutanga umva umwana we Isaka. Iyo ni imirimo, iyo ni imirimo, iyo mirimo ishingiye ku kwizera niyo yamutsindishirije. Mu yandi magambo ni ukwizera kwamutsindishirije, kuko iyo mirimo yari ishingiye ku kwizera, yagaragazaga yuko Aburahamu afite kwizera. urumva ko yatsindishijwe no kwizera n'uburyo Yakobo yabonye cyangwa yashatse bwo gukomeza kubasobanurira ko imirimo myiza idasigana no kwizera ibishingiye ku kwizera. Umuntu wese ugerageza gukora imirimo myiza ariko idashingiye kwizera amaherezo azatsindwa nta kabuza. Birumvikana rero yuko Pahuro na Yakobo batigeze banyuranya, ahubwo Pahuro haraho yigisha ibyigisho bitandukanye cyangwa se topics zitandukanye n'iza Yakobo, mu gihe yigisha ubuntu no kwizera byonyine ntagira icyo avuga ku mirimo, aba ari ku cyigisho cyerekeranye n'icyo mu Cyongereza bita justification cyangwa se mu Gifaransa justification, gutsindishirizwa. Ariko noneho uwatsindishirijwe iteka ryose ni ngombwa ngo anezwe. Iryo jambo sinzi neza niba ariryo rigikoreshwa muri Bibiliya y'ubu ngubu cyangwa se muri bibi mu magambo basigaye bakoresha, ariko iri jambo kwezwa rirazwi yuko ari igikurikira nyuma yo gutsindishirizwa. Umuntu ashobora gutsindishirizwa akaba yabonye ijuru, akaba yabonye agakiza, Yesu yamaze kwinjira muri we na we yamaze kwinjira muri Yesu Kristo. Icyo gihe nubwo yapfa ako kanya ijuru aba aribikiwe. Ariko noneho mu gihe akomeje kubaho ni ngombwa ko uko kwizera kugende kugaragazwa n'imirimo. Nibyo Yakobo yigishaga nta kindi. Si ukuvuga ko yopozingaga imirimo cyangwa se atemeraga nako yopozingaga kwizera cyangwa se atakwemeraga, ahubwo yashakaga kuvuga ko umuntu uriho wese akaba afite kwizera, ni ngombwa ngo kube gufite n'imirimo kugira ngo iyo mirimo igende yerekana uko kwizera. Kuko ntabwo wabeshya ko ufite kwizera mu gihe cyose nta kikugaragaza. Niyo mpamvu yatanze iki kitegerereza ati kuvuga gusa ngo nizera ko Imana ibaho, nizera ko Yesu Kristo yapfuye, na Satani arabizi n'abadayimoni barabizi. Ariko icy'ingenzi nuko mu gihe ukiriho bigaragazwa n'ubuzima ubaho, bigaragazwa n'imirimo ukora, bigaragazwa n'urukundo ugira, bigaragazwa no gufasha abandi ugira, bigaragazwa no gukunda Imana ugira, bigaragazwa no gukomeza amategeko y'Imana, kuko ntabwo ari wowe uyakomeza ahubwo uwo wamaze kwizera kugira ngo akorere muri wowe niwe uyakomereza muri wowe. Ibyo tuzabigeraho mu gihe tuzaba twiga amategeko n'ubuntu. Bavandimwe, turi kumwe muri iki kiganiro kuri radio Iteme, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibi byose nta credit yariyo yose umuntu abifiteho, ahubwo credit niyo wabikoze wadutsindishirije ari we Yesu Kristo, noneho natwe bikaba ibyacu kubera ko yatugiriye neza cyane arabiduha. Gukiranuka kwe kose arakutwambika kubu kwacu, gutsinda kwe kose turakwitirirwa yuko twatsinze. Niyo mpamvu ariwe tugomba guhesha icyubahiro buri gihe, kuko credit zose nize. Umuntu nta credit nimwe afite habe na purusimwe, credit zose niza Yesu Kristo. Twebwe twari twaraciriwe iteka ryo gupfa. Niyo mpamvu nkuko twabibonye abari muri Kristo Yesu mu Baroma igice cya 8 umurongo wa mbere, abari muri Kristo Yesu ntatereka bazacirwaho ahubwo bamaze kubona ubugingo. Kandi Yohani igice cya 3 umurongo wa 16, iri ni isomo ryacu rya ngombwa ry'ingenzi tuzajya duhora turigarukaho buri munsi, kuko niho agakiza kacu gashingiye, yuko kubera ko Yesu yaje mu isi ni agakiza kacu karabonetse kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bavandimwe, reka dukomeze dufatanirize hamwe gushima Yesu Kristo dufatanirize hamwe gushima Imana yohereje Yesu Kristo kugira ngo adupfire, yararwanye turatsinda, yaradutsindishirije, yaraburanye aratsinda, byitwa ibyacu, kugeza n'ubu ngubu twitwa batsinze kubera Yesu Kristo. Uwatsinze rero, uwamaze kurekerama yuko yatsinze, ni ngombwa kugira ngo agire imirimo myiza, kubera ko iyo mirimo myiza twarabisobanuye yuko atari imirimo yacu, ahubwo ari imirimo yateguwe, itegurwa n'Imana, iyi duteguriye kuvisa ikiremwa kugira ngo tuyigenderemo abamaze kwemera Yesu Kristo. Iyo mirimo bavandimwe niyo Yakobo avuga, kandi niyo na Pawulo yavuze, niyo mirimo yo kwizera nta yindi. Ntitukibwire rero yuko Pawulo na Yakobo banyuranyije, ahubwo tumenye yuko bavuze bimwe, kubera ko bose bombi baravuga imirimo yo kwizera ariyo izatugeza ku bugingo, ariyo ishingiye ku kwizera. Ahubwo hari indi mirimo, ariyo mirimo ya kamere. Iyo mirimo niyo abanze kwemera Kristo, hakaba imirimo itegetswe n'amategeko. Iyo mirimo nayo Bibiliya irayivuga, ni nayo mirimo mibi cyane, niyo ya yindi umuntu ashaka gukora uko ashoboye kose kugira ngo akoreshe kamere ye, noneho akora ibyiza. Niko Abayuda bari bameze, niyo mpamvu Yesu yahoraga bacyaha, ababwira ati mwa Abafarisayo mwandyarya mwe, mumeze nk'ibituro bisize ingwa, mwerekana inyuma yuko muri bitangaza, ariko imbere muri amaseka ryana. Iyo ni imirimo itegetswe n'amategeko, gushaka gusatisfeza amategeko, ubikora mu buryo bwawe, utabishyizemo Yesu Kristo kugira ngo abigukorere, abigukomereze muri wowe. Iyo niyo mirimo itegetswe n'amategeko. Biragoye rimwe na rimwe kuyitandukanya n'imirimo yo kwizera, ariko amaherezo biragaragara, biramenyekana, kuko ushaka gukiranuka binyuze mu mirimo itegetswe n'amategeko iteka ryose aratsindwa. Ariko imirimo iturutse ku kwizera ntabwo iteze kuzatsindwa, kuko ni imirimo iyobowe na Yesu Kristo, ni imirimo yatunganijwe muri twebwe, itunganijwe na Yesu Kristo uba muri twe, ukorera muri twebwe. Imana iduhe gukomera ku myizerere yacu, kugira Yesu Kristo mu bugingo bwacu, kugira ngo iteka twari twaraciriweho rituveho burundu, kugira ngo uwizera Yesu Kristo wese ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo twaharaniye, nicyo duharanira, nicyo tugomba guharanira, kugira ngo ubwo Yesu Kristo agiye kuzagaruka, kuko abakristo ndizera ko twese tubyizera, kugira ngo tuzahabwe amakamba y'ubugingo. Mbese tuzaba tuyakwiriye? Ntabwo tuzaba tuyakwiriye. Byose ni Yesu Kristo wabikoze igihe yazaga muri iyi si, agapfa akadushyira muri we kugira ngo natwe twumve ko twapfuye, agahambwa kugira ngo natwe twumve ko twahambwe, akazuka kugira ngo natwe twumve ko twazutse, umuntu wa kera twamusize ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana idufashe, iduhe kuzirikana aya magambo, kandi iduhe kuguma muri we, kuko bishoboka ko twava muri we tukongera tugasubira muri bya bindi. Ariko Imana ishimwe ko mu gihe cyose dufite ubushake bwo kuguma muri we, azatugumisha muri we, kandi ntabwo tuzamuvamo. Imana ihimbazwe. Ubutaha tuzakomeza kuri iki cyigisho, ndetse tuzarebera hamwe nanone iyi mirimo y'uburyo butatu kugira ngo tubisobanukirwe neza, noneho nyuma tuzabone kujya ku mategeko n'ubuntu, kuko iki cyigisho nacyo ni igihisho cy'ingenzi Pawulo yigishije cyane, akagitindaho kugira ngo tuzakige. Kandi abafite ibibazo mutangire mubibaze, mubitegure, mubibaze, mujye mutwandikira. Mushobora kunyandikira kuri telefone yanjye, telefone yanjye ni 226 24 01 70. Mushobora no kwandikira kuri telefone ya radio iteme mukabahereza ibibazo mwa mukeneye kugira ngo nitujya duhura nk'ubu ngubu tujye tubiheraho tubiganire. Imana ikomeze kubana natwe, ikomeze kutugirira neza. Nyamuneka bavandimwe, dufatanye gusenga cyane, dufatanye kwizera no gusaba Imana kugira ngo idukomereze ku kwizera, kugira ngo gucirwaho iteka kutuveho burundu, kuko igihe cyo kuza kwa Yesu kegereje, turabyizera kandi ijambo ry'Imana rirabivuga. Ibi nibyo mbifuriza, mbibasabira, nanjye mbyisabira, n'abatwumva bose, n'abazatwumva bose, mu izina ryiza ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.